mashadu hageyso jalleecada aragtidaada jalbu u arka xabiibi qalbiga jamashadu hageyso jalleecada aragtidaada jalbu u arka xabiibi jawaabtiya hadalladaada jannu u yaqaan xayaati dareenkani ku jibaysan jawaabtiyo hadalladaada jannu u yaqaan xayaati dareenkani ku jibaysan hayati darenkani ku jibaysan jawaabtiyo hadalladaada jannu yaqaan hayati kunchar adiga ideeqo jacaylkaaga nu xiisay agtoogaaga nu baahday kunchar adiga ideeqo jacaylkaaga nu xiisay agjoogaagaan u baahday kunchar adiga ideeqo jacaylkaagaan u xiisay agjoogaagaan u baahday kunchar adiga ideeqo jacaylkaagaan u xiisay agjoogaagaan u baahday doqani kalgacayl ku jiitay jiheeyaha caashaqiisu aduu kula jiraa xabiibi naftaada naftani u jeelan sidaad jirra ugu abuurtay oraahdiyo juuqdi daayay naftaada naftani u jeelan sidaad jirra ugu abuurtay oraahdiyo juuqdi daayay naftaada naftani u jeelan sidaad jirra ugu daayay naftaada naftaani u jeelan sidaad jirra ugu abuurtay oraahdiyo juuqdi daayay. Kunjeer adiga ideeko jacaylkaagaan u xiisay agjoogaagaan u baahday. Kunjeer adiga ideeqo jacaylkaagaan u xiisay agjoogaagaan u baahday. Kunjeer adiga ideeqo jacaylkaagaan u xiisay agjoogaagaan u baahday. Kunjeer adiga ideeqo jacaylkaagaan u xiisay agjoogaagaan u baahday.